Natabulirirwa oyo yasabala gwa bbumba ebibya mbisengese atoli bwakunenya ofubanga n'obwa yasobiyo benga omubuulire baganda bagera olugero mukyamwe muve ngolokofu kyengera busiro mwesula mutumidde nnyo abampuliriza mujebale mbutemutya mutyomanyi nti ekikutte ku mazima mbeera ng'omuwendule ati nno byendeese nyagala kwatula waliwo ebinkanze nsula mubiisa byezirukirirwe kulonda kw'e Uganda maama kwakyuse kati boolesa ttima kalulu kaatami wansi w'enjuba naalikutte n'ekkubo nempitangayo nange ne mbawagira naye okkubwa amayinja n'eccupa ng'olwo lwaki okulonda ku nzita nze mpulira bintamye abaali bawadde obululu bonna ne batya abalonzi mwesootinge temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate abakyala n'abaami bwe tuba mu kalulu k'eggwanga tubeere mwoyo gwa ggwanga tulwanyise binaatabula suula effunfugu lyowanika mbojjemu eriiso lya kamagu omufuule watulu kamagu gw'okola ekyo omuntu munnoowo alina famire gy'asumba ng'eyewuwo bwekukeza mu ttumbi ebintu bya kaseera bino tokola kyabulwa ng'ekyo motoka kyakabyezookya n'ennimiro muzisaawo embu amayumba mugakoneyo n'amaduuka temulutinga tuli mu ggwanga tto naye tulowooze ng'abakuluza babusabi temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate kalulu njagala kabe ng'omupiira bwe tugulaba mu bibanda nga bw'ojja ng'oyagala ttiimu yeegobe ne bagikuba n'oddayoeka nga tolwanye neesunga okulaba akalulu akatali mu kupiira n'akakiiko k'okulonda nga kalangiriddemu yawangula akalulu nga tekaabe mu byakufuutiika ate ttiyagasa bakimi eki awo nno osaba ebitongole ebikuuma ddembe obutenyigira mu kutiisatiisa ye watyanga omuwangule akedde n'ayozaayoza eyawangula n'abawagizi b'enjuyi zombi nkeera ne beebungako ti ebyo bibaawo nsaako kenjagala akalulu k'ekikulu ayi mukama asaba onnyambe seetaaga kulaba musaayi mu ggwanga abekyengera n'ensanja akaffe kye wangala kabaka Mutebi ow'okubiri temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate